more, say I'm more. Keep it in the jungle, I love you more. Nataka wajue kwamba mimi ndo nishakupenda. Na tena wambia zaidi yako sina tena agenda. Na wasingilie kupishana kwa wapenzi jambo la kawaida. Na tena wakae mbali mana ugomvi wa wapenzi kwao hauna faida. Sindo hivyo moyo wangu tabani, nishakupenda mwenzio usikae mbali nami. Basi na ujue tachoma unavyonipa vinakosha wangu we watamani na unanitosha. Me I'm more, say I'm more. Kipenzi changu I love you more and more. Me I'm more, say I'm more. Kipenzi changu I love you more and more. Tu my baby, tupeane raha. Mana uko kuna watu furaha yetu wapendi wameja tamaa. Si wanaona wiku vile tunapendana, akaka furaha ketu wanakatamani sana. Basi na ujue tachoma unavyo nipa vinakosha wangu we watamani na unanitosha. Me, I'm more, say I'm more.